ngokuka Mark 5. Base befika phesheya kolwandle ezweni lamagerasa. Esephuma emkhunjini kwahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni enomoya ongcolileyo. Wayehlala emathuneni kungasekho muntu ongambopha nangeketanga. Ngokuba wayeseboshwe kaningi ngawo zankosi nangamaketanga kepha amaketanga aqashuliwe nguye nawo zankosi babaphuliwe kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. Wathi ukuba ambone uJesu esekude, wagijima wakhuleka kuye. Wayesememeza ngezwi elikhulu ethi, "Nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezu konke. Ngikufungisa uNkulunkulu ungangihluphi." Ngokuba wathi kuye, "Phuma kulomuntu moya ongcolileyo." Wayesembuza ethi, "Ngubani igama lakho?" Wathi kuye, "NginguLigiyona igama lami ngokuba sibaningi." Wamncenga kakhulu ukuba angamukisi kulelozwe. Kwakukhona lapho ngasentabeni umhlambo omkhulu wezingulube ziklabile. Bamncenga bathi, "Sithumele ezingulubeni ukuba singene kuzo." Wabavumela omoya abangcweleyo baphuma bangena ezingulubeni, umhlambi wagulukudela eweni, waphonseka elwandle kungathi izinkulungwane ezimbili zaminza elwandle. Ababezalusa babaleka baya babika emzini nasemaphandleni basebeza ukuyobona okwenzekileyo. Bafika kuJesu bambona obekhwele ngamadimoni ehlezi embethe, esangulukile yena owayeneligiyona, base besaba. Ababekubone babatshela ukuthi kwenze kanjani kowayekhwele ngamadimoni nangezingulube. Base beqala ukumncenga ukuba amuke ezweni lakubo. Wathi ukuba angene emkhunjini lo owayekhwele ngamadimoni, wamncenga ukuba abe naye. Akamvumelanga kepha wathi kuye, "Hamba uye ekhaya kwabakini, ubabikele ukuthi kungakanani inkosi ekwenzele khona yakuhawukela." Wamukake waqala ukulanda eDekapoli ngokuthi kungakanani abakwenzile kuye uJesu, bamangala bonke. Khona uJesu esebuye welele ngaphesheya komkhumbi, wabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle. Kwase kufika umuye wabaphathi besinagoge, nguJayiru igama lakhe, owathi ukuba ambone waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Wamncenga kakhulu wathi, "Indodakazi yami isiyalela, ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile." Wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela. Owesifazane wayenomopho iminyaka eyishumi nambili. Ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi, echithile konke ayenakho, engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva, wathinta ingubo yakhe. Ngokuba wathi, "Uma ngingathinta nje izingubo zakhe, ngiza kusindiswa." Kwanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe, wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye, waphenduwela esixukwini wathi, "Ngubani othinte izingubo zami na?" Abafundi bakhe bathi kuye, "Uyabona isixuku siyucindezela usuthi, ngubani ongithintileyo na?" Waqalaza ukuba ambone owenzile lokho. Khona owesifazane esaba ethuthumela aze okwenzekileyo kuye, weza waziphonsa phansi phambi kwakhe wamtshela iqiniso lonke. Wayesethi kuye, "Ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ube nokuthula usuphulukile enhluphekweni yakho." Esakhuluma kwafika bomphathi wesinagoge bathi, "Indodakazi yakho isifile. Usamkhathazelani umfundisi na?" Kwathi ukuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo wathi kumphathi wesinagoge, "Ungesabi, kholwa kuphela." akavumelanga muntu amlandele kuphela oPetro noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. Bafika ke endlini yomphathi wesinagoge, wabona isiyaluyalu nabakhalayo nabalila kakhulu. Wangena wathi kubo, niyaluzelani, nikhalelani na, umntwana akafile, kodwa ulele. Bamhleka usulu kepha yena, wabakhipha bonke wathatha uyise umntwana nonina kanye nababe naye, wangena lapho kulele khona umntwana. Wabamba umntwana ngesandla, wathi kuye, Talitha, kumi, okungukuthi ngokuhunyushwa, ntombazana, ngithi kuwe, vuka. Yayisivuka masinyane intombazane yahamba ngokuba yayineminyaka eyishumi nambili, khona bamangala ngokumangala okukhulu. Wabayalisisa ukuba lokhu kungaziwa muntu futhi wathi mayiphiwe ukudla.